rezepei gamba muleke wali wasobola muwebye pei otawanya wachinga tusobola muwaza mviri abaza mviri wali yasobola muweze motoka seruka ande chikuyombya chi otumaze kemirembe bulirujane wenyu nyambu wakohu kuwasasogwe chizibu watamanyi mukazi waisi watoinza kungula byotasiga toyore sabu kopyo musajja yena inake yatalemererwa balabeyo batambula benyumiza mbwe wangeka akameza naleseyo kabi kale nolaba akasajja bwe gatyo egatunyomesa natamanye ewizo mumba kubazikuba wesibako wajingu olabangenja lezebeyi gamba muleke wali wasobola muwebye pei otawanya wachinga tusobola muwaza mviri abaza mviri wali yasobola muweze motoka gwe weremererwa olowooza tebuba nadda kugwe kisembavumbula mbukati nabo basuulu kweyiiza gwe buza omuliro abakazi bakatise piki bawulira kusooka tebeekunya abawakeya bawulira tebaluba ebintu byakyuka dda kati abakyala bekolera ebizimbe tebazimbanga kati ebizimbe babibuna wesibako wajingu olabanga enjaleze bbeyi gamba muleke wali wasobola omuwebye bbeyi otawanya wakinga tusobola muwaza nviri abaza nviri wali yasobola omuweza emmotoka sajja mutami abagala abagala ebyobusa onookoma ty okuwasibwanga essuubi kuli eyo mu kisenge kale ebirungi obyagala beewanga tukola walese zigula ntula osuubira nkoko naye nawo otuswaza tukooye weetereze obusajja teziba mpale biba bikolwa amaanyi g'omusajja tegaba mu bigambo biba bikolwa n'obwasemaka obukwepenye kuba tolina kunoonaanyizibwa wesibako wajingu olabanga enjaleza ebbeeyi gamba muleke wali wasobola omuwebye ebbeeyi otawanya wakinga tosobola mu